Den federale regjeringen bruker mer penger på utdanning enn noen gang, men elevenes resultater blir ikke bedre. I noen tilfeller er de dårligere. Eksperter sier nye metoder må testes i klasserommet, noe en barneskole har entusiastisk tatt ombord. Kinderklassen på Anzac Park Public School i Sydney er uvanlig. På solrike dager sitter elevene ute, de er sjelden bak et skrivebord, og allmenne fag som matematikk er lært gjennom koding.
This is a pretty comfy chair, isn't
it? Yes, because it's a beanbag chair, normally.
Do you always go to the beanbag chairs?
Yeah. We do Lego.
And what do you do with the Lego?
You make it move by connecting it to the iPad.
Anzac Park Public åpnet tidligere i år. Rektor Unity Taylor Hill sier innovasjon er et viktig fokus.
As a new school, we've been able to embrace the best of education, the best of what research is telling us is going to make the big impact on learning in literacy and numeracy, but we're able to combine that with a focus on the future.
Den nye tilnærmingen var et stort trekkplaster for foreldre Wes Shaw, hvis datter Olivia er i kinderklassen.
Seems to be that the environment allows them to grow and learn the way that they need to, instead of always just being like, you know, the one rigid way through, which is fantastic.
Skoler som Anzac Park Public går vekk fra tradisjonelle undervisningsmodeller. En utdanningsekspert ved University of Canberra, Dr. Ian Hay, sier det er nødvendig for å fylle jobber i fremtiden.
Children are, you know, they're accessing knowledge and information at much faster rates than ever before, and it's important that the schooling process, or, you know, education in general, allows children to develop the skills or what we regard as the new basics.
I sin siste rapport anbefalte også Produktivitetskommisjonen at nye tilnærminger blir prøvd ut for å øke elevprestasjonene. De har funnet at i løpet av de siste 10 årene har de offentlige utgiftene til utdanning økt med 24% for alle australske skoler, og det tilsvarer en 14% økning per student. Rektor Taylor Hill sier lærerne på Anzac Park jobber mot en løsning, mens de har masse moro underveis.
We have an outward-facing and future focus here at Anzac Park, and what we're doing is we're identifying what skills we believe the workforce of the 21st century needs. We believe that students need to have skills in creative thinking, we need them to be able to problem solve, we need them to be able to collaborate and work as a team, and by being able to provide learning experiences and facilitate learning that promotes creativity and critical thinking and those problem solving skills, we believe they will equip our students to be workforce ready.